Omukutu gw'ebyempuliziganya ogwa MTN Uganda mu ntegeke ya MTN Momo gusto omukago ne banka y'ebyobusuubuzi ya DFC wamu ne Leshego Microfinance okwolaba agent aba MTN ensimbi awatali musingo gwonna batambuza emirimu gyabwe awatali kutaataaganyizibwa. Mkola ebili zituumiddwa DFC Bank Weekend Agent Loans ne Leshego Agent Float Loan ba agent be MTN bakwolebwa ensimbi mu ssaawa 24 okuva ku Monday okutuuka ku Sunday. Kutongoza enteekateeka eno mu Kampala, omukungu mu MTN Momo Tony Sekandi asaba agent babeere beesigwa mu kwewola ensimbi ezinaatambuza emirimu gyabwe banguyirwe bizinensi.
Ensonga lwaki tutaddewo looni zino nti ba agent baffe babadde batusaba nga bagamba oluusi bafuna obuzibu okubeera ne float ku masimu ng'era mu batuukirira eyo gye bali ne bakugamba nti oba siinako float oba mpeddeko gumiikirizaamu, so tusuubira nti enkola eno gyetuleseewo olwaleero ejja bayambira ddala okubeera nga basobola okuyamba oba okusaavinga bakasitoma baffe abalungi buli we baagalidde.
Kulira Leshego Microfinance Jerus Jemen Ajukwe agambye nti enkola ey'okwewola ensimbi esigamiziddwa ku misingo egenze eggwawo okwetooloola ensi yonna ng'abantu abaneewola gye bujja beebo abaana ababalondoddwa nga basasula bulungi amabanja ku mitimbagano. MTN Momo erutuukidde olwaleero ng'eweza ba agenti 25,000 okwetooloola Uganda yonna.